mile mo tsaya kwa tjo bia no re ditsa hape ditso fella mo uwe.
Woo! Woman at the fella.